zangu kaondoa. Ya maana nasema Yesu amenibariki, Yesu ameniinua, nikiwa na yeye moyoni
sitaogopa kamwe.
Yesu amenibariki, Yesu ameniinua, nikiwa na yeye moyoni
sitaogopa kamwe. Hey hey hey, 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 sitaogopa kamwe.
Somebody today, you know, when God is by your side, you don't have to be stressed, you don't have to be troubled, you don't have to be stressed, you don't have to be troubled. This is what you do. Listen, this is what you do. You raise your voice.